MOC Leta wanipe mdundo
Tapu adui watakusanyika Mimi kunipiga Najua Mungu atanilinda Mimi atani defend Najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu
atani defend
Najua Mungu atani defend Atani defend Najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu atani defend Atani defend
Hata Waisraeli Mungu aliwapa mana Akawapa maji pia jangwani Akawapigania tena vitani Kila unachohitajika ni kumuomba Kila unachohitajika ni kumuomba
Leave your hustling upon Jesus Leave your struggling upon Jesus Leave your battling upon Jesus Leave your gambling upon Jesus Leave your housing upon Jesus Leave your stressing upon Jesus Leave all upon Jesus
Tapu adui watakusanyika Mimi kunipiga Najua Mungu atanilinda Mimi atani defend Najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu
atani defend
Najua Mungu atani defend Atani defend Najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu
atani defend
Oh najua Mungu atani defend Atani defend
Hata adui wakija na mapanga Mwenzangu piga magoti uombe Mwenzangu piga magoti uombe Maana Yesu yeye hata kulinda Maana Yesu yeye hata kulinda
Your house, your rent, your studies, your fees, your family, your burden, your wealth Leave all upon Jesus All upon Jesus.
Tapu adui watakusanyika, mimi kunipiga. Najua Mungu atanilinda, mimi atani defend.
Najua Mungu
atani defend. Oh, najua Mungu
atani defend.
Najua Mungu atani defend. Atani defend.
Najua Mungu
atani defend. Oh, najua Mungu. Atani defend, atani defend.
Yo people, true inspiration, 2 Chronicles 20, yeah, ataku defend.